Tanzania yetu ndio inchi ya kura. Nae Baba Nyerere ndiye yetu muhifadhi, nae ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio inchi ya kura. Tanzania yetu ndio inchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watamuka. Tanzania yetu ndio inchi ya kura. Nae Baba Nyerere ndiye yetu muhifadhi, nae ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio inchi ya kura.
Tanzania yetu ndio inchi ya kura.